another one. Fanon Records, another one. Pirate Rich with another one. The biggest of music again. I know they know money. I can sing, I can Jennifer. I know they know why you there. I'm a single woman say. I know they know money. I can sing, I can power you. Mkoti Matari na mapesa kusati Kwa genzo kulopo binojo Rwetiti wachari na manyedwa mkoti Omusango batu sala mutumbi Kuma mula mazibamu wakusimbi Mula muza wanga talia mandazi Bamu kama viva kwa lali Talia nguzi nono Talia nguzi nono. I know why you there. I'm a single woman, say. I know money. I can sing a cup of your. I know who you there. I will forget and say no. Money won't. I could jump for Naku to Zanaba Nagira. A tambuza vale matuku manetiro na mungota. Tomu wate jimnasu. Dalina na mululu bakubino ewa mwewe balimba mundaku. Kama alina mani akasinga kachenifa ai. Kama alina mani akafuka eseno. Kama alina mani akasinga kachenifa ai. Kama alina mani akafuka eseno. Yawari simanya kusinga. Simanyi simanya kusinga. Singa, 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 singa